upo manati, nikikupata bahati au tosi wakati.
Kuna muda najuliza tu kwa ngapi, mana unatupanga kama mishikaki. Uenda sina bahati, unatupindua kama chapati.
Labda hali yangu duni, no mana unanifanya ushenzi. Simudu kucha, simudu saluni, no mana.
Tell me to fall in love, ama tunatanyana hata silewi. Nitaji babae. Aha, na kuna muda najiona kama kipozeo tu. Kiwa nami unanipa magwanda, kiwa upo sina cheo tu.
Ala, nami kuna muda najiona kama kipozeo tu. Upokea gisimu kiwa meja, unapokea ukiwa na shida tu.
So mitupo in love, ama tunatanyana hata silewi.
I swear to God when I decide to love, I never never break your heart.
Umeniweka kwenye timing, timing. Usinipoteze timing, baby.
Usiniweke kwenye timing, timing. Tukapoteza timing, timing.